Ngoka Johane sahluko 6. Emva kwalokho uJesu wamuka waya phesheya kolwandle laseGalile olungwala seTiberia. Samlandela isixuku esikhulu ngokuba babebona izibonakaliso azenzayo kwabagulayo. UJesu wenyukela entabeni wahlala phansi khona nabafundi bakhe. Laliseduze iPhasika, umkhosi wabaJuda. Kuthe uJesu ephakamisa amehlo, wabona ukuthi isixuku esikhulu siza kuye, wathi kuFilipu, "Siza kuzithengaphi izinkwa kuba badle laba na?" Washo njalo emvivinya ngokuba yena wayekwazi aza kukwenza. UFilipu wamphendula wathi, "Izinkwa zawodenariyo abangamakhulu amabili zingebanele, kube yilo nalo athole ingcosana." Omunye wabafundi bakhe, u-Andriya umfowabo kaSimon Petro, wathi kuye, "Kukhona umfana lapha onezinkwa zebhali, eziyisihlanu nezinhlanzane ezimbili. Kepha kuyini lokho kwabaningi kangaka na?" UJesu wathi, "Bahlaliseni abantu." Kwakukhona utshani obuningi kuleyo ndawo. Ahlala phansi ke amadoda, umumo wakwakungathi izinkulungwane eziyisihlanu. UJesu wazithabatha izinkwa wabonga, wayesezabela ababehlezi phansi, kanjalo futhi nezinhlanzana, njengokuthanda kwabo. Kuthe sebesuthi, wathi kubafundi bakhe, "Buthani imvuthuluka eseleyo, kungachitheki lutho." Basebebutha, bagcwalisa iziqabetho eziyishumi nambili ngemvuthuluka nezinkwa ezisihlanu zebhali eyasala kwabadlileyo. Kwathi ke abantu bebona isibonakaliso uJesu asenzayo bathi, "Impela lo ungumprofethi ozayo ezweni." Ngakho ke uJesu azi ukuthi bazakuza bambambe, bambeke inkosi, wamonyuluka futhi entabeni yena yedwa. Sekuhlo abafundi bakhe benyukela elwandle. Bangena emkhunjini bawela ulwandle beya eKapenakume. Kwase kuhlwile uJesu wayengakafiki kubo. Wavunguza umoya omkhulu, lwavuka ulwandle. Khona sebegodlile kungathi amatadiyo angamashumi amabili nanhlanu noma amashumi amathathu, babona uJesu ehamba phezu kolwandle esondela emkhunjini bethuka. Kepha wathi kubo, "Yimina, ngisabe." Khona bafuna ukumngenisa emkhunjini, umkhumbi wawusufika masinyane ezweni ababeya kulo. Nangomusa isixuku esasingaphesheya kolwandle sabona kungekho omunye umkhunjana khona, sazi ukuthi ubumuye nje nokuthi uJesu wayengangenanga emkhunjini kanye nabafundi bakhe, kepha ukuthi abafundi bakhe babewele bodwa. Kodwa eminye imkhunjane evela eTiberia yafika eduze nendawo lapho badla khona isinkwa inkosi ibongile. Isixuku sathu kubona ukuthi uJesu akakho lapho nabafundi bakhe, sangena emkhunjaneni naso saye eKapenawume sifuna uJesu. Kwathi kuba bamfumane phesheya kolwandle bathi, "Rabi, ufike nini lapha na?" UJesu wabaphendula wathi, ngiqinisile ngithi kini, aningifuni ngokuba nabona izibonakaliso, kepha ningifuna ngokuba nadla izinkwa nasutha. Ningasebenzeli ukudla okuphelayo, kepha ukudla okuhlala kuze kube ngukuphila okuphakade, eyakunipha khona indodana yomuntu, ngokuba uyise uNkulunkulu ubekile uphawu kuyona. Bathi ke kuye, "Singenzani ukuba sisebenze imisebenzi kaNkulunkulu na?" Waphendula uJesu wathi kubo, "Umsebenzi kaNkulunkulu yilo ukuba nikholwe nguye amthumileyo." Ngakho bathi kuye, "Pho, wenza sibonakaliso sini ukuba sibone sikholwe nguwe na? Usebenzani na? Okhokho bethu badla imana ehlane njengokulotshiwe ukuthi wabapha isinkwa esivela ezulwini ukuba badle." UJesu wayesethi kubo, ngiqinisile ngithi kini, kwakungesiye uMose wanipha isinkwa esivela ezulwini, kodwa uBaba unipha isinkwa soqobo esivela ezulwini. ngokuba isinkosi sikaNkulunkulu singuye owehla ezulwini olipha izwe ukuphila. Khona bathi kuye, Nkosi, siphe njalo njalo leso sinkwa. UJesu wathi kubo, mina ngiyisinkwa sokuphila, ozayo kimi kasoze alamba, nokholwa yimi kasoze oma. Kepha ngithe kini, ningibonile nokho anikholwanga. Konke ngipha khona uBaba kuyakuza kimi, ozayo kimi angisoze ngamlahlela ngaphandle. Ngokuba ngehle ezulwini, kungangokuba ngenze intando yami, kodwa ukuba ngenze intando yongithumileyo. Lokhu kuyintando yongithumileyo ukuba konke angiphe kona, ngingalahlekelwa lutho kukho, kodwa ngikuvuse ngomuhla wokuphela. Ngoba lokhu kuyintando kaBaba kuba yilona nalo obona indodana akholwe yiyo, abe nokuphila okuphakade. Ngiyakumvusa mina ngomuhla wokuphela. Khona abajuda bakhonona ngaye ngokuba ethe ngisinkwa esehle ezulwini. Bathi ke, lona akusiye uJesu indodana kaJosefa, uyiso nonina sibazi na? Usesho kanjani pho ukuthi ngehle ezulwini na? UJesu waphendula wathi kubo, ningakhononi phakathi kwenu. Akakho ongeza kimi uma uBaba ungithumile engamdunzi. Mina ke, ngiyakumvusa ngomuhla wokuphela. Kulotshiwe kubaprofethi ukuthi, bonke bayakuba ngabafundiswe nguNkulunkulu. Yilowo nalowo ozwile kuBaba wafunda uyeza kimi. Akusikho ukuthi ukhona oke wabona uBaba. Kuphela ovela kuNkulunkulu nguyena ombonile uBaba. Ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini, okholwayo unokuphila okuphakade. Mina ngiyisinkwa sokuphila. Okhokho beni badla imana ehlane bafa. Lesi siyisinkwa esehla ezulwini ukuba umuntu adle kuso angafi. Mina ngiyisinkwa esiphilayo esehla ezulwini. Uma umuntu edla lesi sinkwa uyakuphila phakade. Futhi ke isinkwa engiza kusinikela ngenxa yokuphila kwezwe siyinyama yami. Base bephikisana bodwa abajuda bethi, lo angasinika kanjani inyama yakhe sidle na? Khona uJesu wathi kubo, ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini, uma ningayidli inyama indodana yomuntu, ningaphuzi igazi layo, aninakuphila phakathi kwenu. Odla inyama yami aphuze igazi lami, unokuphila okuphakade, mina ngiyakumvusa ngomuhla wokuphela. Ngoba inyama yami ingukudla isibili, negazi lami lingukuphuza isibili. Odla inyama yami, aphuze igazi lami, uhlala kimi nami kuye. Njengalokho uBaba ophilayo, ungithumile, nami ngiphila ngubaba, lo ongidlayo naye uyakuphila ngami. Lesi siyisinkwa esehla ezulwini, kungenjengalokho okhokho beni badla imana bafa, osidlayo lesi sinkwa uyakuphila phakade. Lokho wakukhuluma esinagogweni efundisa eKapernaume. Ngakho kabaningi kubafundi bakhe bekuzwa lokho bathi, lilikhuni lelizwi, ngubani ongalizwa na? Kepha uJesu azi phakathi kwakhe ukuthi abafundi bakhe bayakhonona ngalokho wathi, lokhu kuyanicunula na? Pho uma nibona indodana yomuntu yenyukela, lapho yayikhona kuqala niyakuthini na? Ngumoya ophilisayo, inyama ayisizilutho. Amazi engiwakhulume kini angumoya angukuphila. Kepha bakhona abanye phakathi kwenu abangakholwa. Ngokuba uJesu wazi kwasekuqaleni ukuba ngobani abangakholwa nokuba ngubani oza kumkhaphela. Wayesethi, kungenxa yalokho ngithe kini, akakho ongeza kimi uma ekuphiwe ngubaba. Emva kwalokho abaningi babafundi bakhe babuyela emumva ababesahamba naye. Ngakho uJesu wathi kwabayishumi nambili, nani nithanda ukumuka na? USimon Petro wamphendula wathi, Nkosi, siyakuya kubani na? Amazo okuphila okuphakade akuwe. Siyakholwa, siyazi ukuthi wena ungongcwele kaNkulunkulu. uJesu wabaphendula wathi, mina nginikhethanga nina abayishumi nambili na, kepha omunye kini ungusathane. Wayekhuluma ngoJuda Iskariyoti kaSimoni, ngoba nguye obeza kumkhaphela engomunye wabayishumi nambili.